Bangwe ba mma ba go chamesa ba satse ba bonga tsikoloi my love. Bangwe ba mma ba go chamesa ba satse ba bonga zwiambaro my love. Bangwe ba mma ba go chamesa ba satse ba bonga tsikouno my love. Bangwe ba mma ba go chamesa ba satse ba bonga tsiring my love. Bangwe ba sadze ba go chamesa bana ba bonga tsikoloi my love. Bangwe ba sadze ba go chamesa bana ba bonga tsikoloi my love. Kare bangwe ba sadze ba go chamesa bana ba bonga zwiambaro my love. Kare bangwe ba nna ba go chamesa ba sadze ba bonga tsithundu my love. Hari yeri naini ni yontengela pende. Hari tuwe my love ni yontengela kofu. My love, karibangwa banna ba go chama ba tsatse ba. My love, karibangwa ba tsatse ba go chama ba ba. My love, karibangwa ba tsatse ba go chama ba tsatse ba. My love, are you my love? Di ontengela pende. Are you my love? Di ontengela call.
Unyaga koloi my love, ngao regala garachi gamoga. Unyaga ringi my love, ngao regala diamond mine. Unyaga riguba my love, ngao regala molo gamoga. Weno nyaga ini, giu regale. Weno nyaga ini, giu regale. Weno nyaga ini, giu regale. Nanga uregala drobo gamuga my love. Weno shota ini.
Are you my love? The ontengela pende. Are you my love? The ontengela kofu. Are you my love? The ontengela pende. Are you my love? The ontengela kofu.
Are you my love? Diego regala pende. Golf, are you my love? Dia gure gele dancing.